Real one like you.
Uno mwano masafu masafu tena kocha.